najimsafi.com.
Mlenga boy, this is rife
kufa tena wananiita chokola mtoto sana makazi mimi sipotezwi na mata sina kichwa cha panzi mimi navyo pay party kama jiji la kwangu mimi
jiji la kwangu mimi
nakula nyasi na polisi wanangu mimi
wanangu
jiji langu napanga nikiwa Buguruni natamba Mazese Kisanga
ona
Temeke majanga jiji langu napanga nikiwa Buguruni natamba Mbagala majanga
choko
Ilala Kisanga choko choko 32 choko choko alobana 5 choko choko pande zote yani choko choko yani choko choko 32 choko choko alobana 5 choko choko pande zote yani choko choko shida zimesha ni ganda shani ganda kama ruba yani kulala kwenyewe kula hadi nikimbizwe yani nawaza sana yani nawaza we yani nawaza sana yani nawaza we mabinti wa roja za vifundo naishi kwa ona kwa ketembo bombo cut jeshi hivi kwa nini mimi yani kwa nini hivi kwa nini mimi yani kwa nini
ona
jiji langu napanga nikiwa Buguruni natamba Mazese Kisanga
ona
Temeke majanga jiji langu napanga nikiwa Buguruni natamba Mbagala majanga
choko
Ilala Kisanga choko choko 32 choko choko alobana 5 choko choko pande zote yani choko choko yani choko choko 32 choko choko alobana 5 choko choko pande zote yani choko choko
choko choko choko yeah and come boy
Pakua ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.